kakari kange zije mu kibuga motoka neze siba mukubo ngana kakari sirina kuwenkayisa ne tunulira motoke nyingi zityo nga temuli yange nadayeka ne mbuza mukyala wange ntyo banina omusange wa mungu yaddamu nti eri abali obubi okusinga ffe nandakaba
Mulese wa demuruma
Nandaka haba ito bukunya
Nde nalisi bietai
Koze
Kangume nazino Kubanga batazifuna banji Ononya kufuna mutwaro Yegunya nonya lukumia beo Kangume nazino Kubanga batazifuna banji Ononya kufuna mutwaro Nyalo
Nina chenyambala
Kangume nazino